Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abari mu Rwanda mwatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho kuba dukurikira kuri internet mwadusanga kuri www.radio.com. Mironeza nshuti mwese muduteza matwi, ni Edirwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga nkuko narimbi babwiye mu kanya muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema. Ikiganiro cya none twagihariye umuziki n'uburyo utunganywa kugira ngo indirimbo isoke mu majwi cyangwa mu mashusho, inyura mu nzira nyinshi zitandukanye ndetse no mu maboko y'abantu benshi. Abingenzi batuma indirimbo isoka uko muyumva nabo tuzi nk'aba producers bazobereye mu gutunganya umuziki. Ese gutunganya umuziki bisaba iki? Bikorwa gute? Bisaba ubuhe bumenyi? Ibyo bibazo n'ibindi mwibaza nibyo abatumirwa bacu bari bugerageze gusubiza mu kiganiro cya none. Muri studio uyu munsi turi kumwe na Clement Ishimwe, umaze kubaka izina mu gutunganya umuziki mu Rwanda no mu karere. Clema ayobora inzu itunganya umuziki izwi nka Kina Music ku bakurikira umuziki wo mu Rwanda cyangwa se abanyamuziki b'abanyarwanda. Iyo mwumvise indirimbo itangirana na Kina Music, mujye kumumenya ko uri inyuma y'iyo ndirimbo ari bwana Clema Ishimwe. Clema, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Urakoze cyane. Gutunganya umuziki si mu majwi gusa, ahubwo ni no mu mashusho. Turi kumwe ku murongo wa telefoni kuva i Chicago muri leta ya Illinois muri leta zunze ubumwe za Amerika na bwana Cedric Uwabasinga. Uyu mumenyereye nka Cedru, we afite ubunararibonye mu kuyobora no gutunganya amashusho. Bwana Cedru, ikaze nawe mu kiganiro muri sa.
Murakoze cyane kunyakira.
Urakoze cyane nawe. Aho ngaho i Chicago ndabizi ni saa 3 nibwo mu gikanguka mutuba bari kuba tubahamagaye muri aya masaha ya kare cyane.
Nacyo turatwazindutse.
Urakoze cyane. Amasaha ya kare ni nako bimeze i Dallas muri leta ya Texas, aha naho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika. Turi kumwe na Elno Ugeziwe, uyu akaba ari umunyamakuru uba hano muri leta zunze ubumwe za Amerika, akaba akurikirana hafi umuziki n'imyidagaduro. Ernest, mwaramutse cyane aho ngaho i Dallas muri Texas.
Mwaramutse Eddie, murakoze cyane kutwakira.
Urakoze nawe kwemera ubutumire bwacu. Reka duhere kuri Clement Ishimwe, narimbivuze mu kanya. Umaze kubaka izina mu gutunganya umuziki mu nzu yawe watangije izwi nka Kina Music. Mbere na mbere ku bantu batamenyereye uburyo umuziki utunganywa, iyo bavuze producer babavuze iki? Umuntu aba ashaka kumva iki?
Murakoze. Undi iyo bavuze umuntu utunganya umuziki bavuga kenshi abantu baba muri studio zifatirwamo amajwi. Urumva amajwi ni amajwi y'abaririmba, abacuranga n'ibicurangisho byabo. umugore ubi kada akabihuza akabiyungura cyane kuvamo indirimbo mwumva
n'uwo nguwo bavuga utunganya byose akabishyira hamwe aha ujya gutangiza Kina Music umuntu yakwibaza wabitekereje gute byakujemo gute ese ni ibintu umuntu yigira bigenda gute
nari mfite bagura n'ubundi mu bintu byo mu nsengero muri za korari n'ahandi hanyuma za kubona ko mu Rwanda hatari hari asire zihagije bitangira nshaka ibikoresho bivuye ahantu henshi hatandukanye ariko hanze y'u Rwanda hanyuma mbishyira hamwe n'ubumenyi nagiye nari mfite muri izo korari nakuriyemo bikubitana n'uko nigeze kugira amahirwe yo kujya kubyiga nuko ngo Kina Music yavutse gusa hari benshi babikora barajya babyigishwa n'ubundi n'abandi nabo babyigishwe n'abandi bagahererekanya ubwo bumenyi ariko ubundi ni ibintu byigwa byigishwa mu mashuri atandukanye ubu hano mu Rwanda ishuri ry'umuziki ritanga amasomo ku bijyanye no gutunganya umuziki
aho ni ku ruhande rw'amajwi ku ruhande rw'amashusho Cedru wowe ubijyamo byakujemo gute
yewe ninjira muri ibi bintu ntabwo mu by'ukuri nari nzi cyane n'ibintu ngiyemo cyane ni kumwe umuntu aba yarakuze akundi ndakundaga ibintu bya filimi cyane narebaga filimi nkibaza uko zakorwe nkagira iyo kiyoziti yo ku shaka kubyiga no gusobanukirwa ariko nkaba ndi umuntu nanone wakoze iruhande rw'abanyamuziki cyane nkunda umuziki nirirwa mu mastudio so kwa gukunda videography no gukunda umuziki biza guhura nisanga nyine ndi gukora music video arizo ninjira muri videography nizo ninjiriyemo cyane kuko icyo gihe mu industry yo mu Rwanda ni nabwo wabonaga bitangiye kugira imbaraga cyane so nisanga gutyo nyine ndi gukora music videos ndabikunda cyane numva niyo nzira y'ubuzima bwanjye nyine numva niyo kariyeri nifuza gukomeza kugeza n'uyu munsi rero mba nubwo hari ibindi byakuriyeho ariko music videos nazo ni igice kinini cya kariyeri yawe
hanyuma Ernest ugeziwe uri umunyamakuru umaze igihe kinini cyane ukurikirana uko umuziki cyangwa se imyidagaduro nyarwanda igenda izamuka nkawe mu ndorerwamo uyu munyamakuru ubona intera uyu muziki w'u Rwanda umaze kugiraho imeze gute hanyuma ubona uruhare rw'aba producers mu iterambere ry'uyu muziki ari uruhe
urebye navuga ko umuziki nyarwanda umaze gutera imbere cyane ugereranyije wenda nko mu myaka 10 cyangwa se 15 ishize ubona ko hagiye habaho gutera imbere ugereranyije n'ibindi bihugu duturanye kuko urebye nko mu myaka nk'icumi ishize byari bigoye kubona abahanzi nyarwanda cyangwa ushobora kumva indirimbo radio ishobora gucuranga indirimbo nyarwanda gusa umunsi ukarangira byari bigoye ariko ubungubu ubona ko umubare munini w'imiziki irimo gusohoka irakorwa n'abahanzi nyarwanda iraririye abaproducer n'abanyarwanda baba bakora ama audio na video navuga ko muri rusange urebye ubona ko bimaze gutera imbere nubwo wenda hakiri urugendo rurerure nk'uko Clement yabivuze tugomba gukomeza kwiga no guhugurana ariko navuga ko intambwe imaze guterwa mu by'ukuri irashimishije kandi iragaragara uwo ari we wese ubikurikiranira hafi
hanyuma Clement agerageza uduhe ishusho iyo umuririmbyi akujeho asa ashaka ko umufasha gutunganya indirimbo ye ibyibanze agomba kuba afite mbere yuko mutangira gukorana ni nk'ibiki
ubundi ibyibanze nuko bafite indirimbo ubwayo ariko ubwo indirimbo mvuga indirimbo ni amagambo na melodi se nk'ibyo kuko umuntu yazivuga mu kinyarwanda ariko niba ari injyana cyangwa se melodi iriyo ndirimbo hanyuma kuri ibyo rero ubakiraho ibindi byose bituma iza kuba indirimbo abantu bakumva ku bijyanye no kugena uko indirimbo itangira igihimba cy'indirimbo uko irangira
ibyo byose mufasha kubyubaka hanyuma noneho no kubicuranga no gufata no kwifashisha abandi bacuranga niba hari abakenewe n'abandi bari binjire bari abakenewe kugeza bize kuba indirimbo nk'uko zisohoka zimeze.
Hanyuma iyo processus cyangwa se urwo rugendo kenshi rufata nk'igihe kingana iki?
Indirimbo buriya ziratandukana ntayisa n'indi kuko hari ubwo mushobora kuyikora mu minota mike ishoboka ubundi mukayikora amezi bitewe na inspiration wagize mushobora gukora igitero cyangwa inyikirizo bikabafata mukaba mugarukiyeho mukabura inspiration cyangwa kubona ivuga mutse inganzo ituma mukora ibikurikiyeho mukaba mutegereje ubundi mukaba mwayikora indirimbo imwe n'ebyiri mu ijoro rimwe zikaba zirarangiye biterwa rero na inspiration mufite n'ukuntu mukora nako mwumvanya ibyo byose bishobora kugira icyo bihindura ku mwanya byamara kukuba byakwita cyangwa bikagenda buhoro.
Ernest yaravuze ko ugereranije n'igihe gishize umuziki nyarwanda umaze gutera imbere cyane, aho ushobora gusanga nko ku maradiyo hacurangwa indirimbo nyarwanda gusa umunsi wose. Icyo gihe uruhare runini ndabizi biragoye kuvuga ko wenda nubwo uri producer wenda ushobora kuvuga ngo uruhare runini ni mwebwe, ariko kugira ngo indirimbo isohoke itunganywe neza isohoke iryohere umuntu uyumviriza, uruhare runini murushira kuri nde Bwana Clément?
Navuga ko ari ni nk'ikipe mu kibuga tuvuge ku mupira w'amaguru, iyo ikipe itsinze nubwo haba hari uwatsinze igitego ariko ntabwo ari wowe wihaye umupira awuturugize inyuma. Ni ukuvuga ngo uramutse ufite indirimbo nziza ariko igahura n'utunganya indirimbo mubi, indirimbo yasohoka ari mbi. Uramutse utunganya indirimbo neza ariko ugahura n'umuririmbyi mubi, indirimbo yasohoka ari mbi. Kimwe n'uko uwandika indirimbo aramutse yayanditse neza ariko uyiririmba aririmba nabi, nuko nk'uko ni ukuvuga ngo ni ukuzuzanya hagati y'abo bantu bose kugira ngo mubone umusaruro mwiza. Rero biragoye ko navuga ngo wafata amanota yose akayiharira byagora, gusa nk'ikipe ikora kuri iyo ndirimbo bisaba ko mwese baba mwuzuzanya buri wese n'inshingano ze kugira ngo indirimbo isohoke ari nziza.
Indirimbo rero imaze gusohoka mu majwi, birasaba ko ijya no mu mashusho. Cedru, icyo gihe nibwo uruhare rwanyu ruzamo, mwebwe n'ibiki by'ingenzi mugomba kuba mufite kugira ngo ayo mashusho nayo asohoke neza nk'uko indirimbo iba yasohotse?
Amashusho y'indirimbo kugira ngo abeho ubundi ahanini urumva nyine indirimbo ibirangiye igomba kuba ihari kugira ngo njyewe nka director nyumve first of all. Iyo numvise indirimbo ubundi bari akazi kanjye kuba natekereza nkagira vision y'ukuntu ayo mashusho azasohoka. Ni ukuvuga ngo icya mbere ngomba ni ukubona iyo video ukuntu izaba isa mu mutwe wanjye, ariko biratandukana ko sometimes hari igihe hari abahanzi baza bo bafite bakora indirimbo bafite n'ibitekerezo cy'ukuntu bifuza ayo mashusho azaba ameze. So hari igihe baza bakabigusangiza akabwira ati n'ibitekerezo nari mfite nkaba nabigenderaho aba nakubakaho proje yose ukuntu video yaba imeze. So iyo ibyo bitekerezo bimaze kujya hamwe mukabyandika hamwe, ubwo urumva hakurikiraho process noneho yo gushaka ibiba bikenewe, kuko video buriya ikenera ibintu byinshi, bikenewe ahantu mugomba kuyishutingira, nimba ari ahantu hasanzwe habaho se, cyangwa nimba ari ahantu mugomba kwiyubakira se, cyangwa nimba ari studio muri bujyamo ahantu. Ibyo byarangira mugashaka ibindi amaprops akenewe, nimba ari abandi bantu bazakorerwamo bazakoreshwamo, imyenda bazambaramo, izo zose ni process yarangira mukagera ku munsi wa shooting. Umunsi wa shooting ushobora kuba umunsi umwe cyangwa se ikaba iminsi itatu cyangwa ine, idepende wenda na niyo video mushaka icyo mushaka kugeraho. Hari igihe biba bisaba ibintu byinshi ku buryo bitwara iminsi myinshi, amalocation atandukanye, cyangwa se bikaba byanatwara n'amasaha n'atatu cyangwa ane, biterwa na buri proje. So ibyo birangiye rero akazi ntabwo kaba karangiye, hakurikiraho igihe cya editing. Igihe kinini nkanjye hari igihe mbikora byose yaba mu gutegura ku directinga ndetse no ku editing. So agakurikira igihe cya editing cyo gushyira hamwe ya mashusho kugira ngo cya gitekerezo twari twagize mu ntangiriro kize ku mashusho noneho abe yasakara hanze abantu babona icyo gikorwa kirangiye.
Urakoze cyane. Hanyuma Ernest, wowe nk'umuntu ukurikirana hafi imyidagaduro, akenshi abanyamakuru akazi kacu ni karimo no gukritika cyangwa se gukora ubusesenguzi ku muziki runaka kuba wasohotse. Wowe iyo product nk'iyo isohotse ku isoko, icyambere wifuza kumenya cyangwa se gukura muri iyo product ni iki mu bijyanye n'imitunganyirize yayo?
Urakoze Edi, urumva ahanga ngenda kuri izo projet ziri iy'amajwi n'iy'amashusho. Iy'amajwi ikintu cya mbere ufasha umuhanzi mu kubanza kureba eske iyo ndirimbo yujuje ibisabwa amaradiyo akina cyangwa se imiziki icurangwa ku maradiyo, kuko hari igihe indirimbo iba yamaze gutunganywa ariko mu by'ukuri wayumva ugasanga kuko bakeba babivuze iyo barimo gukora mixage haba hari urugero fatizo iyo ndirimbo igomba kubifite, hari uburemere igomba kubifite, mbese ku buryo haba hakenewe nyine umuntu ufite ugutwi kumva cyangwa se umuntu ushobora kuba arageze muri studio za radiyo nk'uko cyangwa se aba DJ kubyo ashobora kukubwira ati indirimbo yawe irasona neza cyangwa iravuga neza noneho itsigutumbo. Aho ngaho rero icyo wowe umufasha ni ugufasha nyine kuyigeza ku maradiyo nk'uko niba ateganya ko wenda ijwi yifuza ko indirimbo ye yacurangwa ku ijwi rya Amerika. So icyo umufasha rero ni ukuyigeza aho ngaho. Aho ni ku ruhande rw'amashusho nako rw'amajwi. Ku ruhande rw'amashusho ho noneho naho urebye nk'ahantu biba bitandukaniye cyane ni uko wenda social media zaje ubu ngubu, ariko ubundi n'amateleviziyo nayo abafite urugero fatizo rw'amavideo bakira, ni ukuvuga ngo uburyo sed wenda araza kuza kubisobanura neza uburyo bakora icyo kuzirendaniza uburemere ziba zifite na karitsiye ziba zifite kugira ngo batazafunga imbezo n'ejo bundi zigata ya karitsiye. So ibyo rero nibyo tubafasha ndetse nyine tukabagira inama, ukamwereka uti indirimbo yawe imeze neza ariko niba ushaka ko ijya kuri YouTube kugira ngo ibe isa neza ejo abantu be kuzayireba basange yamaze kuba umweru, birasaba ko uyishyira muri iyi foruma iyi n'iyi, noneho ukamenya amaforumu ushyira kuri ayo social media n'amaforumu utanga ku bitangazamakuru navuga nk'amateleviziyo n'ibindi nk'ibyo ngibyo.
Urakoze cyane. Ubwo buryo nuko indirimbo igomba gusohoka turaza kubigarukaho mu kanya, ariko dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ibyo babaza abatumirwa bacu kuri telefoni. Turi kumwe na Alimasi wirwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Jendi Kigali hano mu Rwanda.
Ni ikibazo cyawe?
Nande nsanzwe ndi umucuranzi. Ubwa mbere nashaka kwibariza Clement. Nashaka kumwibariza kabisa abana ku bijyanye no gutunganya imiziki nyine muri studio. Nanjye nsanzwe ndi umucuranzi ariko hari ukuntu tuba twumva indirimbo za kera ugasanga zifite kalite iryoheye ugutwi kurusha indirimbo z'ubu zo muri iki gihe. Clément rero nk'umu producer afise nyine studio twemera nyine nahani Kigali kabisa, Kina Music ni studio ya kera twibaza ko abifisemo uburambe cyane. Hari ukuntu bumvirije nkanje nk'umuntu akunda rege, bumvirije nka rege ya Bob Marley yakozwe muri za 70 ubu ukumviriza na rege yakozwe nko muri Kina Music nk'uyu munsi bashobora kumva uburyo rege ya kera ifise, ukibaza ati kubera ko ubu studio z'ubu zifite ibikoresho bigezweho ariko ntitwumve ka kantu akamwe ka kera, wumva ko uburyo umuziki usohokamwo no muri bafle isanzwe
akanovera.
Yego akanovera. Akabazo ka kabiri nako karasanzwe cyane. Nashaka mwaze niba atadu promosiyo ahoraha abacuranzi bataragera ku rwego rwo hejuru natwe ngo zatwibuke.
Urakoze cyane Clément.
Urakoze namwe
Clément. Clément turakumva?
Hello. Ndabumva.
Yego wagerageza ugasubiza ibyo bibazo bya Alimas.
Yarakoze. Ikintu namusubiza mu kibazo cya mbere ni uko
buriya buri generation igira ibintu ikunda bitandukanye n'ibyayibanjirije cyangwa n'ibyiza kurikiraho. Biragora rero kugira ngo akenshi usanga aricyo kibazo kizamo. Basanga niba warakundaga indirimbo zo muri 70s wo muri 90s ntabwo mubyumva kimwe, wo muri 90s ntabwo mubyumva kimwe no mu 2000. Akenshi usanga aricyo kibazo kiza uko rege yakorwaga icyo gihe yavuga cya Bomarabe hari ababikunda gutyo, ariko hari n'abakunda iz'ubu ngubu, abari gukora ubu ngubu bari gukora. Ni ukugerageza rero, cyiza ni uko umuziki ntusaza, arizo za Bomarabe ziba zihari, ari n'izisoko ubu zirahari, buri wese yumva ibijyanye n'uko amarangamutima ye amubwira. Gusa ahenshi usanga bijyana n'imyaka n'igihe ibyo umuntu yakunze kera, wenda atari byo bigezweho ubu ngubu, aho ngaho niho haza amabuka no kumva ko bitandukanye. Gusa ari iby'ubu ngubu bisaba bikunda, ari ibya kera nabyo bisaba bikunda. Icyiza ni uko byose bihari, ahubwo hari amahitamo kumva buri wese ashaka. Icya kabiri cyo yavugaga ko niba hari uko dufasha abakizamuka, ubundi tujya dukora za audition buri myaka nk'itatu nuko hajemo COVID, ariko na mbere y'uko iza hari abahanzi bashyashya twari twafashe. Ubwo rero ni muri ubwo buryo nibaza ko nawe niba ari umuhanzi yazatsamo, iyo tugiye kubikora tuzabyamamaza cyane ku buryo abantu benshi bibageraho, akazitabira. Utinze niwe dufashe.
Ngaruke kuri icyo kibazo cy'uburyo, uburyo bufite ngaruka ki ku buryo umuziki utunganywa, nk'umuntu ufite uburyo buke ese ari kugira ngo indirimbo nayo isoke yumvikana neza, hari icyo mubafasha? Cyane cyane ko umuntu ashobora kwibaza ko umuntu ufite amafaranga menshi n'uburyo bwinshi indirimbo ye iraza kuza yumvikana neza, isoka neza. Uruhare rw'uburyo ni uruhe mu bijyanye n'uko mutunganya indirimbo kugira ngo n'indirimbo ibe yakundwa?
Bon, uruhare rw'uburyo ni uko birumvikana ko studio nziza zifite ibikoresho byangombwa bigezweho bihenze ugereranyije na studio zidafite ibikoresho cyangwa se zidafite n'abakozi bafite ubumenyi buhagije. Aho ngaho nibwo uburyo navuga bushobora kugira uruhare. Ariko mu bindi, mu muziki ubundi ni impano. Kuba ufite amafaranga menshi ntibyatuma indirimbo yawe iba nziza cyangwa uririmba neza. Oya, uburyo bushobora kugufasha kugera ku batunganya umuziki bahenze cyangwa se ku masiga ahenze kubera ko afite ibikoresho bihenze. Ariko nanone uramutse afite udafite impano, nta kintu kinini byagufasha.
Cedru, kugira ngo video y'umuhanzi runaka isohoke neza nawe ku buryo wumva ko wayikoze neza, wayitayeho umwanya, wafashe igihe cyawe ukayitunganya neza, niki usaba umuhanzi?
Nk'uko Clement yarabivuze, buriya ikintu cya mbere ni impano n'umutima umuntu aba yashyize muri icyo gihangano cye. Ariko buriya ahantu video zitandukaniye na audio, video buriya zidepanda cyane kuri budget umuhanzi afite. Kubera ko abahanzi baba bafite uburyo butandukanye, nyine nk'uko mwavugaga, hari nk'umuhanzi ushobora kwifuza ibintu birenze, kuko video akantu kose kayigiyemo kaba ari amafaranga. Ahantu mugiye gushutingira murayishyura, igihe muri buhamare murayishyura, abantu uri buzane muri video yawe urabishyura, ntabwo waba ari buziremo umuntu, imyenda uri bwambare urayishyura, ubwo ko ufite amafaranga nibwo uri bwambare imyenda ihenze. Nimba wenda hari na video ziba ziri mu buryo buri artistic gusa, umuntu ashobora no guhagarara ahantu hamwe mugashutingira aho ngaho, ariko lighting muba mwahakoreye, ayo matara ntago aba ahendutse. Mbese uburyo bw'umuhanzi uko yifashe bugira ikintu kinini mu gutunganya kugira ngo video igire uko yasohoka. Gusa ku ruhande rwanjye nka director cyangwa se utunganya ayo mashusho, ubumenyi n'umutima mba ndi buzane muri iyo proje ntabwo budependinga ku bushobozi bw'uwo muhanzi. So ni ukuvuga ngo nimba naje kuri set niyo twaba dufite agatara gatoya se cyangwa se dufite amasaha make aho hantu, umutima n'ubushake n'ubumenyi bwanjye na experience ndi buzane ni kimwe n'ubundi niya yayindi naho ndi buzane ku muntu uri butange uri bufite amafaranga menshi ari bushore muri iyo project. So biratandukana, ariko nanone ntago bivuze ko project yagiye mu buryo bukeya, bivuze ngo ntago izaza ari nziza se cyangwa itari ku rwego rugendanye n'igihe tugezeho. Ndumva ruko nabishyiramo.
Ernest, wibaza ko hari abahanzi bashobora kuba bagira ahantu kure cyane ariko bakazitirwa n'uko badafite uburyo buhagije kugira ngo basohore indirimbo cyangwa amashusho meza aryoheye ijisho cyangwa ugutwi?
Bibaho cyane ndetse hari n'ingero nyinshi z'abahanzi byagiye bisubiza inyuma cyangwa se ngira ngo na Cedru na Clema babikomojeho. Hari nabo bakunda no gukora ikintu navuga we nk'icyo gushaka impano bakaba aribo bazifashiriza. Ni uko akenshi abahanzi baba bafite impano ariko nta bushobozi bafite. Birashoboka rero kuko urumva niyo indirimbo imaze kurangira gutyo haba hakenewe n'ubushobozi bwo kuba wabasha gukora promosiyo nayo nyine nk'uko twabivuze aho isi ikomeza kugenda igera. Hari ikintu bisaba kwihenda, hari igihe bisaba kw'ubushobozi, ariko nanone nk'uko nanone banabivuze iyo igihangano ari cyiza, iyo indirimbo ari nziza, yaba ari iy'amajwi yaba ari audio, ahanini icyo ngicyo nicyo cya mbere, amafaranga na strategi cyangwa se uburyo abantu bashobora gushyiraho bakavuga bati indirimbo tugiye kuyimenyekanisha muri ubu buryo, ibyo byose biza nyuma yuko indirimbo nziza iba yakozwe. Aho rero ngira ngo ni niyo mpamvu Edi twifuje kwishyira hamwe gutya kugira ngo tubashe kureba eske hari abantu bari hano muri Amerika bafite wenda twibanze ku bushobozi, ariko hari n'ababa bafite ubushobozi bw'amafaranga ariko nk'uko noneho batanafite ubushobozi bwo kugera kuri producer nka Clema ngo bicarane bakorane indirimbo, batanafite ubushobozi bwo kugera cyangwa se batanafite umwanya wo kugera kuri Cedru. Niyo mpamvu rero twageze turavuga duti niba umuziki nyarwanda urimo gutera imbere cyane cyane mu Rwanda nk'uko twabivuze bikaba bigeze ku rugero rushimishije, kubera iki noneho tutakwigira n'abantu bo muri diaspora nk'uko tuvuga ngo ni intara ya kane tukareba abo bo bahari bafite impano wenda badafite ubushobozi cyangwa se bafite ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko twabisobanuye, bo ni iki twabafasha noneho naho ibihangano byabo bikamenyekana mu Rwanda?
Turabigarukaho mu kanya, ariko reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Sendegiya Jean Paul, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Merere hano Kigali, abashuhuje mwese ndetse n'abasimirwa.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo mfite nashaka kukibaza Clema. Mbere na mbere ndamushimira uburyo ki ateza umuziki nyarwanda imbere biciye mu nzu ye itunganya umuziki ya Kina Music. Ariko ikibazo nifuzaga kumubaza ese ko hariho abahanzi bajya bagana nkawe akenshi ugasanga ntago bahawe ubujyanama bukwiriye, akenshi ugasanga umuntu ari inyumbamo impano yo kuririmba ariko umuporodusa yamugera imbere, umuporodusa we akumva ko uwo muntu ugeze imbere nta mpano yo kuririmba afite, ariko umuporodusa ntamubwize ukuri ugasanga amusohoreye igihangano kidafite ubushobozi bwo kuba bwahatana, bitewe n'uko nyine producer we yabonye wa muntu ko adafite iyo mpano yo kuririmba. Ubwo rero njyewe numvaga nk'aba producers bazajya bafasha ababagana, ukamubwira ko utamubonyemo iyo mpano kuruta uko wamukorera igihangano kidakwiriye gikuje karite, mu buryo bwo kumwikiza kugira ngo aguhe amafaranga.
Urakoze cyane Jean Paul. Reka Clema asubize icyo kibazo. Clema, ibyo bibazo hari ibyo wari wahura nabyo aho umuntu yumva ko afite impano ariko wowe wakumva ibyo akugejejeho ukumva nta kigenda?
Abafite impano akenshi hari igihe batabimenya ngo cyangwa ngo babyiteho bihagije, noneho abatayifite ahubwo akaba ari bo bafite umuhate mwinshi no gushaka kubibyaza umusaruro. Rero akenshi iyo bihuriranye wenda n'utunganya umuziki nawe ubishakaho amafaranga atabikora yitaye ku izina rye cyangwa kuri reputation ye ashaka gusa amafaranga, niho birangira wumva nk'ibyo yavugaga hari abantu bakoze indirimbo wumva ko kuko ari uririmba nta mpano yari afite, ariko akaba utashoboye watunganyije umuziki atapfuye kumubwira ati nubwo ufite ubushake nubwo ufite amafaranga ariko ntabwo wenda impano yawe iragera ku rwego rwo gusohora indirimbo, uracyafite byinshi byo kwiga, genda ufate umwanya ubanze ubyige hanyuma ubone ugaruka. Bibaho, ariko icyo navuga cyo ni uko akenshi nk'uko tuyavuze mu muziki ni impano mbere na mbere abantu bashingiraho. Iyo mpano idahari ibintu byose birapfa, yaba ari amafaranga yabizemo yaba ari ubundi bumenyi umwana icyo bakongeraho ntacyo bimara bidashingiye kuba ku mpano mwese muba mufite.
Hari abo mujya musubiza inyuma mukababwira ko impano bafite idahagije ku buryo wenda bashora amafaranga menshi mu gikorwa nk'icyo kandi nta
yego barahari ndetse rimwe na rimwe hari abo wumva ko impano wenda bazifite ariko zitari developed neza ku kigero gishimishije, ariko hari nabo wumva ko zidahari kompletima ku buryo nta nawe ubona washingira uhera namuyobora ku bashobora kumufasha gutyaza cyangwa kumutoza kuririmba. Gusa nanone tumeze kuri abo batumaye muziki bemera kubikora, ariko tukanavuga no kuba babibwirwa nanone ntibabyemere, kuko hari igihe ushobora no kubwira umuntu ko nta mpano afite akaba ashobora kubyakira nabi, cyangwa se akensisa bikaba yagenda ku bandi bo bashobora no kubikorera ko bashaka amafaranga bitaba kitaye kuba bakubwiza ukuri koko.
Hari abo mujya mugirana ubwumvikane buke cyane ahanini mushingiye ku byo mba mwabonye mukaba mwababwira ngo ibi ntibigenda ariko ntibashake kubyemera?
Ubundi kuva twafungura Kina Music twahinduye imikorere ye, mbere yari studio gusa yakira abantu bose baje kuririmba, ariko nyuma yaho bibaye record company byagabanyije umubare w'abantu bazaga bashaka gusa kuririmba bakishyura bakagenda. Rero ariko mbere ibi byagiye bibaho wabwira umuntu uti ukeneye amasomo wenda ajyanye na voko we kubera uko yitekereza cyangwa ikizo zimubwira zanga kumubwiza kuri zimwumva ari bazi bambwira turabizi wabikora zimubwiza kuri ukabona byakiriye nabi kuko yatekereza ko urugero ariho ari rwiza akurikiza ibyo inshuti ze zimubwira cyangwa nawe ibyo yibwira.
Cedric, wowe ibi hari ibyo bari wahura nabyo mu kazi kawe?
Ya bibaho cyane gusa ahantu bitandukanye, wenda kwitwega nuko njyewe muri icyo gihe nta bushobozi mba mfite bwo kubwira umuntu ngo jya gusubiramo indirimbo yawe cyangwa se ririmba, ko indirimbo bayingezaho yararangiye. So hari abahanzi baza ukumva ko mu by'ukuri koko atari indirimbo akuzaniye, so biragoye nyine nk'uko Clement yarabivuze burya kubwira umuntu ngo uririmba nabi cyangwa ntabwo uzi kuririmba. Nigeze kuganiraho na Ernest, turi kwibaza impamvu abantu badafite impano yo kuririmba cyane usanga aribo babifitemo umuhate kurusha abantu bafite impano yo kuririmba. Sinzi ikintu kibitera, noneho ugasanga ubushake umuntu abifitemo n'ukuntu abishaka, ariko wenda iyo mpano idahari hari igihe bigorana byo, hari igihe bigorana kuba wamubwira ngo ntabwo igihangano cye kimeze neza cyangwa imiriri imbere ye ntabwo imeze neza, kubera ko wenda yaba arahuye nabo baproducer nyine bishakiraga amafaranga
bakamushyira hariya nyina bakarecording ibyo bashaka na bakayishyura. So iyo bigeze kuri video rero bya ari video nyinshi rwose nakoze numva bitakakwiye kuba ndi gukora iyo video, kuko burya nta nubwo biri fani cyane burya kwicara wumva indirimbo inshuro igihumbi yisubiramo atari indirimbo nziza iryoheye amatwi. Ariko hari igihe nyine niba ari akazi, akazi ni akazi, hari igihe utabasubiza inyuma. Hari n'igihe wenda iyo wenda ndi busy, wenda mfite akazi kenshi, wenda biramfasha nkaba navuga ati reka tuzarebe ikindi gihe wenda se, cyangwa turebe ukuntu bigenda. Ariko biragora nabyo, hari n'abantu mushwana kubera kumubwiye ko wenda impano ye wumva idahagije. So ni ugushaka uburyo bwiza ubibabwiramo, wabibumvishamo wenda, ariko utagerageje kuba wakomeretsa amarangamutima yawe.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Musabo, wiriwe neza?
Wiriwe cyane.
Uri hehe?
Ndi Nairobi muri Kenya.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ndakerekeje ku Bikrema. Ndi umuririmbyi usanzwe uririmba muri korari bisanzwe muri Egi, ariko ndanandika indirimbo ama nkazitanga miko hari kandi zigakunda bakazikunda nkazigenda neza. Ni icyo umuntu yakora kugira ngo ashobore kuba umuhanzi ku giti cyiwe? Ni icyo kibazo mfite. Urakoze.
Urakoze. Clema, wasubiza icyo kibazo cy'uwo mukunzi w'Ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya.
Arakoze. Ikibazo niba asanzwe yandika indirimbo akaziha abandi bakaziririmba, icya mbere ni ukumenya ko afite impano yo kuririmba, kuko ushobora kugira iyo kwandika ariko udafite kuririmba. Rero kubimenya ni uko yaririmba, iyo uririmbye abo uririmbiye ukagerageza ushaka abantu bakubwiza ukuri batabikubwira gusa kuko ari inshuti zawe cyangwa bashaka kukubwira ibyo ushaka kumva ahubwo babikubwira. Buriya n'umuntu abantu bashobora kugira impano yo kuririmba ariko abenshi baba bazi kumva umuntu waririmba ibintu biryoheye amatwi cyangwa bitaryoheye amatwi. We icyo yakora ni ukuririmba, akaririmbira abantu batandukanye, akagerageza kumva, kubabwira ati mumbwire mumpe ibisubizo ariko by'ukuri bitajyanye n'ibyo mutekereza ko nshaka kumva. Nicyo namubwira.
Urakoze cyane. Mukanya Ernest yarakomoje kuri gahunda mufite yo kugerageza kwegereza amastudio yanyu abahanzi hirya no hino ku isi. Hari gahunda mufite muzatangira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwegereza amastudio abahanzi batandukanye baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mufata iki gitekerezo mwifuzaga kugera kuki? Ese hari abahanzi benshi koko mubona bafite inyota yo kuba bakorerwa indirimbo ariko bakabura ayo mahirwe yuko bategereye izo za studio?
Igitekerezo cyaje biturutse nyine kuri abo bahanzi bamaze kwiyongera batuye mu bihugu bitandukanye cyane cyane muri Amerika, kuko ntizanahera ko amasigiyo arahari anakomeye ndetse aruta nayo wacu, ariko ahubwo abatunganya muziki bumva injyana n'umuco n'ibindi byose dukora iwacu nibo kibazo. Kubona rero abatunganya muziki babigize umwuga bazi bumva ibyo umuziki wacu mu Rwanda, mu bihugu dutuyemo tujye no mu Rwanda n'u Burundi n'ibindi bihugu twegeranye babyumva kuko bashobora gufasha gukora indirimbo zakumvikana muri kominote y'abo bantu nibo kibazo. Aho rero niho haturutse igitekerezo cyo kuvuga ngo ko hari abantu benshi bakeneye izi serivisi, bakeneye gukora izi ndirimbo kandi wenda badashobora kutravelinga gukora ingendo baza bagaruka inaha muri Afurika, nibwo dukwiye twabafasha kubegera hanyuma tukabafasha mu gihe gitoya, yaba ukwezi, amezi abiri, hanyuma indirimbo zabo zigatunganywa zigasohoka zijyanye n'ibyo isoko ryo muri bihugu byacu bishaka kumva.
Hanyuma hari abamaze kubegera?
Ego, barahari benshi.
Erneste abo bahanzi Clema yarakomojeho hano muri America bari mu ngeri nyabaki
urakoze navuga ko abenshi wenda mu bamaze no kugenda batwegera urebye usanga urabona ko ari abahanzi bakizamuka urabona ko ari abahanzi bakizamuka bagiye gukora nk'indirimbo zabo za mbere cyangwa se ari nk'indirimbo yabo ya kabiri uru ikindi cyiciro ni cy'amakorari cyangwa se abaririmba indirimbo zihaye zo mu rusengero cyangwa se indirimbo zaririmbiwe Imana za gospel abo ngabo ntekereza ko impamvu nabo barimo kuba benshi ni uko bo ubusanzwe nyine urumva baririmbira hamwe ari amakorari birabagora rero kuba bahuriza bajya kuri recording cyangwa se bagenda bose icyarimwe ikindi nk'uko Clement yanabivuze abatunganya indirimbo hano ubusanga bamenyereye gutunganya indirimbo ariko uburyo amajwi uburyo bw'imiririmbire bwo mu karere iwacu ntabwo baba babimenyere nta nubwo baba babizi birabagora rero kubakorera niyo mpamvu urebye navuga abo ngabo aribo bari mu byiciro bibiri kuko ikindi cyiciro cya gatatu n'icy'abahanzi bamaze wenda kumenyekana cyangwa se bazwi baba abanyarwanda abarundi n'abandi bo mu karere batuye inaha bo urebye nabo nubwo biba bitaboroheye ariko bo bari basanzwe bamenyereye uburyo wenda hari uburyo bakorana na ba Clema bakaziboherereza bakongera ariko urebye ibyo byiciro bibiri nibyo navuga byibanze mu barimo kutwegera kuri kisuri
icyo ngicyo waruvuze cyuko ubusanzwe abahanzi umuhanzi ashobora kukoherereza indirimbo ye cyangwa amajwi ye ukaba wayatunganya kuki bibaye ngombwa ko muhurira hamwe nk'abahanzi cyangwa nk'abantu batunganya umuziki n'abayobora umuziki kugira ngo mushobore korohereza abo bahanzi bafite inyota yuko ibihangano byabo byajya hanze bwana Cedru
ubundi kuba bibaho cyane muri production ya audio abahanzi benshi hano barabikora baga akavugana n'umu producer mu Rwanda wenda nkuko nka Clema nkuko ngo yati nkorera beat kuko producer bashobora gukora beat wenda atari kumwe n'umuhanzi bakaganira kuri telefone kuri FaceTime akaba akagasangira ibitekerezo by'uko bashaka indirimbo ikora akamwohereza beat noneho umuhanzi akaba yajya hano muri studio hano akarikodinga bagafata ya majwi bakayasubiza kwa Clema agakora ayo mamikaje n'amamastering ariko burya iyo process nubwo ishoboka ntago ingana nuko buryo umuhanzi yicaranye na producer muri studio buryo umuhanzi yicaranye na producer muri studio nibwo navuga ngo producer bakoze izifite umwimerere n'ibitekerezo byinshi no guhuza kurya director bakeneye no kudirecting uwo muhanzi uko aririmba no kumuha ibitekerezo so harimo itandukaniro rinini cyane wenda buriya Clema we urikodinga abahanzi arabizi cyane gusa kandi ikindi nakongeraho nkanjye nakoranye n'abahanzi b'abanyarwanda igihe kinini n'ubutaracyakorana hano muri Amerika iyo experience narayibonye n'amaso yanjye kuko twageragezaga kujya mu mastudio hano muri Amerika kuko hano muri Amerika hari amastudio menshi ariko ugasanga kubwira umuproducer wenda wa w'umunyamerika se cyangwa mu kindi gihugu utarakuriye mu muco wacu w'abanyarwanda burya niyo taba uri gukora indirimbo gakondo ariko burya hari ukuntu umuco wisanga mu bintu dukora mu buryo muri natireri tudashobora kwikuramo cyangwa se n'undi muntu afite kuhita yabyinjiramo uko abonye so kugenda ugafata n'umuproducer hano muri Amerika ukamubwira ngo wenda nkorera indirimbo y'igisirimba niyo yabigerageza niyo wamwumvisha iki byanze bikunze hari akantu kadakura katageramo nabwo uzabona burya n'umuziki n'uyu muziki w'aba Nigeria kugira ngo utere imbere nuko bo bumvise umwimerere wabo nubwo bafite access ku mastudio hano muri Amerika n'amalebo akomeye ariko still basubirayo bagasubira kuba producer b'iwabo kuko ari bo mwamuhuje umuco mufunze ukuntu mwumva uwo muziki bigatuma mutanga umuziki w'umwimerere so ni byiza koko rero ko Clema numva icyo gitekerezo bakingezaho ko Clema azaza hano bakicarana n'abahanzi muri studio bagakora indirimbo mu gutangira from zero kugeza irangiye bari kumwe muri studio ni igikorwa cyiza kandi kizatanga umusaruro munini ku ruhande rwa art yo ubwabo
kurusha uko haja habaho iyo process yo koherezanya amajwi ikoreza amabit kugira gute nubwo bishoboka ariko ntago umusaruro ubunga
ako karusho ndifuza ko Clema aza kukavugaho mu mwanya muto cyane ariko reka mfate na Kwizera uri kuri telefone wirwe neza
wirwe mwirwe dirwema
uri hehe
ndi mu majyaruguru y'urwanda mu kare ka Rurindo murenge wa Buyoga
ikibazo cyawe
Nsuhuriza nabo batumirwa turi kumwe ku ijwi rya Amerika
barakumva
abaturage mfite ikibazo ese kuki usanga nk'indirimbo z'urubyiruko cyangwa se z'urubyiruko rw'iki gihe zitakimara igihe zikunzwe usanga wenda nk'indirimbo za kera arizo usanga zisa nkaho zikomeza gukundwa ariko ugasanga indirimbo z'iki gihe indirimbo irasohoka igafata hiti icyo twakwita nka hiti icyo ukwezi kumwe cyangwa se umwaka umwe ugasanga irarangiye ugasanga ntago igikunzwe ese biraterwa nuko wenda karite z'indirimbo ziri gusohoka ubu zidakundwa cyane ese biri guterwa nuko ari abantu basa nkaho b'incabwenge cyangwa se abantu bakuru ba barashinze urubyiruko gukora indirimbo ahanini zirimo ibintu usanga by'ibishegu ugasanga mu ndirimbo zimwe na zimwe zirimo ibintu byo gucyurirana cyane ese karite nk'abaproducer kuki bemera gukora indirimbo ishobora kuba irimo nk'amagambo atubahiriza wenda umuco w'igihugu ugasanga harimo nk'amagambo atubaha wenda nk'ikiremwa muntu ugasanga amagambo amwe n'amwe asuzuguritse mu ndirimbo zimwe na zimwe zikeye bigatuma indirimbo zikije zitanakiramba
urakoze cyane
ugereranyije n'indirimbo za mbere
Clema
urakoze hano biyo gatunda kubumva
kuri icyo kibazo cy'uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika ibuyoga wenda nongereho akandi gatoya ubwo ntihaba hari ikibazo cy'uko isoko ry'u Rwanda ari rito ukurikije indirimbo zisohoka hafi buri munsi
na umuntu yabirebera mu mpande nyinshi gusa icya mbere cyo nuko kubera ibihe tugezemo demand ya indirimbo iri hejuru cyane no kuba ibisabwa umuhanzi bisaba ko aho asohora indirimbo ugiye kureba ikigero indirimbo zasohokeragaho kera ubwo tuvuze kera muri zo igihe yavuga izo ndirimbo abahanzi kubera ko batabaga bafite amasigo ahagije abazitunganya bahagije basoraga indirimbo nkeya bigatuma abanafata igihe kinini byo kumva indirimbo imwe cyangwa indirimbo z'umuhanzi umwe igihe kirekire cyane mbere y'uko bumva undi muhanzi ariko ubu ngubu haba hari abantu batunganya indirimbo benshi hari amazasigo nyinshi hari abahanzi benshi noneho washyiraho ko hari uburyo bwinshi bwo kumva indirimbo bigatuma abantu basaba ko bahora basohora indirimbo ni ukuvuga ngo ubungubu umuhanzi amaze amezi atanu amezi ane adasohora indirimbo abantu batangira kubaza ngo byagenze gute ibyo rero bituma iyo asohoye indi ndirimbo abantu bahita bita ku yasohotse uwo munsi kurusha yari amaze iminsi asohoye ariko niba bivuze ko ya ndirimbo ye hari aho yagiye ibyo igihe aricyo cyose wayumva haba hari abantu bahari bazikunda dufasha gukora n'abahanzi umunsi ku munsi abafite abafana ashobora kuza akakubwira ngo ngiye nkunda indirimbo yaririmbye mu 2010 undi avugiye yaririmbye mu 2015 gutyo gutyo ntabwo ari uko indirimbo z'ubu navuga ngo zigerwa indirimbo ishobora guhararwa ariko abayifunze bazakomeza bayikunda nubwo bazongera agakunda izindi nyuma yaho ikindi bigize kuvuga aho navugaho ni kuri bya bindi by'uko impamvu yo kuba umuntu yakorana n'umuhanzi bari kumwe kurusha uko mwakorerezanya
nicyo nashaka kukubaza akarusho karimo iyo wicaranye n'umuhanzi ugereranije na wa wundi ukoherereza amajwi kugira ngo mutunganyirize izo ndirimbo ze
buriya akazi kanini k'umuntu utunganya umuziki muri studio no gutanga directions ubwo ni umujyo naho ibintu bigomba kwerekera izo nama ibyo uvuga uti buriya ni wowe urebye ufite ijambo rya nyuma muri studio ukuvuga uti ibi ngibi nubwo watekereza ko indirimbo yajya muri injyana yaba nziza iramutse igiye muri iyi ngiyi ibyo rero akenshi iyo mutari hamwe ntabwo uwo mwanya uba uhari cyangwa se kumubwira uti aho agombye kuri kuririmba gutya wa ihindura ururimbe gutya ahubwo iyo abikoherereza gutyo arabyohereza ukazagira umwanya kubyumva ntabwo babyihuta nkuko mwamwitaranye mubwira uti ariko numva hano wagirimba gutya kandi kindi buriya kuririmba bijyana n'amarangamutima niba uri kuririmba indirimbo ishimishije umuntu agomba kuyumva mu ijwi ryawe uri kuririmba ibintu bishimishije niba uri kuririmba ibibabaze niba uri kuririmba wibaza ibyo byose rero izo directions biragoye ko ziha umuntu mutari hamwe kiriya cyo gukorana umwe ari hano n'undi ari muri Amerika cyangwa i Burayi ni ugushaka uburyo bundi indi opusiyo yo kubikoramo ariko siyo uwo muhanzi cyangwa n'uwutunganya muri cyo waba bifuza nuko bitaba bishoboka bakabona ariyo mahitamo gusa hari nicyo navuga
urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Jean Claude wiriwe neza
amahoro cyane
uri hehe
ndi i Bubanza ahantu bita ku Mugimbu
aho ni mu Burundi
aho ni mu Burundi ego
ikibazo cyawe
ke nashaka kubaza umutumire nashaka kubaza umutumire ubuhinga bakoresha kugira indirimbo imaze gusohoka ibe iryoshye gusumba uko bayivuga bari muri studio
urakoze cyane
halo
urakoze
akabazo kanjye nako
urakoze cyane reka Clement akwishyure Clema.
Ego.
Clema turakumva.
Ndabumva yabazaga ubuhanga bakoresha kugira indirimbo isohoke iryoshye.
Yego.
Ibi byose nanone bigendana nyine na n'ubuhanga bw'uririmba n'ubwutunganya umuziki. Nkuko nkona isobanuye mbere ni ubufatanye bwabo bose ndetse n'uwanditse indirimbo niba atari umwe muri abo ngabo bombi narimvuze ni timu y'abantu hari abandika indirimbo hari ubwo uri kuririmba hari uza kuyitunganya hari abazagira ibyo bacurangamo abo bose rero ibyo byose iyo ubiteranyije nibyo bivamo ya ndirimbo iryoshye haramutse umuntu yaranditse indirimbo mbi amagambo atari meza niyo wawe yaririmbisha umuntu uririmba neza pe bizatuma indirimbo itaba nziza umuntu uririmba neza nawe aramutse aririmbye ibintu bitasobanutse bitumvikana nawe bituma indirimbo ni ukuvuga ngo rero bisaba ko ushyira hamwe abantu bafite ubuhanga yaba ari uririmba yaba ari utunganya umuziki noneho cyane cyane uwo utunganya umuziki ni wo uvuga ngo ndumva wenda n'urugero niba nkeneye umuntu ucuranga gitari uyu muntu runaka nzi ashobora gucuranga ibintu byajyana n'injyana uyu muntu ari kuririmba aba bantu wenda baririmba ya majwi yandi y'inyuma aba ngaba n'aba nzi niyo bashobora guhura neza neza n'injyana uri kuririmba noneho rero abo bantu bose mwahurije hamwe ubuhanga bafite nibwo buza kubyara indirimbo nziza ishobora kuryoha abantu bakayumva igihe kirekire
urakoze cyane reka dufate na John wiriwe neza John uranyumva John Magushu uranyumva? John Magushi yaraduhamagaye ari mu gihugu cya Zambia ndabona telefoni ye atatwumva neza ariko reka tugaruke kuri iki gikorwa murimo gutegura muzakorera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubahanzi bifuza ko mwakorana muri iki gihe mbere yuko mukora urwo rugendo rwanyu hano muri Amerika ugahura n'abandi batunganya imiziki barimo Cedru n'abandi niki mwifuza ko bagomba kuba bafite mbere yuko mutangira gukorana nabo cyane cyane ko muzamufite igihe gito hano bwana Clement
ikingenzi cya mbere nuko bajye tubivuga ko bakontakita itegura urwo rugendo hanyuma ikindi ni ugushyira indirimbo zabo kuba zifite hasi ku buryo uwo mwanya tuba dufite mutoya tuzakoresha neza kandi tukakira benshi bashoboka kugira ngo koko urwo rugendo rugire aho rufashe ikiza nk'uko Noel bivugaga harimo abahanzi benshi bashaka batari bafite ayo mahirwe ni kuvuga ngo mu gihe kizaza tuzaba dufite abandi bahanzi biyongere kubera iki gitekerezo twagize bakari bafite ukuntu indirimbo zabo zizasohoka tuzashobora kumva kandi bakari bahari. Ni ibintu byanashimishije kumva ko hari benshi bashatse bashaka kubitangira kubera iyi mpamvu y'uru rugendo. Ubwo rero nibashyire ibihangano byabo ku murongo turaze tubafashe, ndetse n'abafite amajwi ariko badashobora kwandika hari uburyo bishoboka dukoranye na timu yacu, harimo abandika indirimbo bashobora kubafasha kuzandika, hari abantu bashoboye kuririmba badashoboye kwandika, hari abashoboye kwandika badashoboye kuririmba. Ibyo byose tuzagerageza gukorana nabo ku buryo bitanga umusaruro.
Mukanya, ndaza gusaba Ernest aze kutubwira uburyo abifuza gukorana namwe muri iki gihe gito muzaba muri muri Amerika babageraho, ariko reka mfate umukunzi w'ijwi rya Amerika umwe wa nyuma mbere y'uko dusoza ikiganiro. Karemera, wirwe neza.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Ndi Nyagatare mu Rwanda, ni mu karere ka Nyagatare.
Ikibazo cyawe magambo make cyane.
Mu magambo make ya mbere na mbere ndashimira uwo Ishimwe Clement kuko mu bigaragara kina music n'abantu bagerageje kujya aho bavana umuziki nyarwanda n'aho bawugejeje, ariko nyine icyifuzo cyanjye muri makeya nashaka kugira ngo uhe nk'imbogamizi cyangwa se mubwire nk'ikintu cyane cyane abana bashaka kujya mu muziki bagira cyane cyane bari mu cyaro nk'anga duherereye, umwana akura afite intumbero cyangwa se yumva za umunyamuziki ariko bikaza kurangira bitagezweho kubera ko ahantu tuba turi n'ahantu bidashoboka cyane. Birashoboka ko umunyamujyi nk'abari aba bari mu mujyi wa Clement aho bashobora kugera mu byaro bakareba impano zirimo bakazizamura kurusha uko umwana waba uri mu cyaro yajya kubashaka i Kigali. Rero nkanjye mu byifuzo byanjye nkaba numva bajya bamanuka bakatugeraho, cyane ko njye ndi umwe muri mu babaye victime b'icyo kintu kuko nazamutse numva azakora umuziki. Ariko byaje kurangira bitanshobokeye mba umuziki wo mu makayi kubera ko nabuze ubushobozi.
Urakoze,
bikaba byaba byiza baramutse bamanutse bakatugeraho, byadushimisha cyane. Murakoze cyane, ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Clement. Nakubarizeho, ese iyi gahunda ushaka gutangira muri Amerika ufite gahunda yo kuyikomeza no mu bindi bihugu ukagira ku bahanzi b'abanyarwanda bari muri diaspora hirya no hino, hanyuma nicyo cyo umukunzi wacu utubaje niba hari gahunda mufite zo kwegera abo bahanzi bakiri batariko batari mu mujyi wa Kigali?
Mpereye kuri icyo kiba rumaze guhamagara, ni igitekerezo cyiza. Hano nk'uko nabivuze hariza audition twakoraga ariko twazikoreraga i Kigali, abantu bose baturutse ahantu hatandukanye bakaza, gusa twaje kubona ko nk'uko yabivuze hari impano nyinshi ziba ziri hanze ya Kigali benshi batabona uko bazi Kigali. Rero buhoro buhoro uko ubushobozi buboneka tuzabyagura bijye bigera noneho no mu bindi bice by'igihugu. Ikindi ni uko nk'uko wari ubivuze dufite gahunda yo kujya no mu bindi bihugu atari no muri Leta Zunze Ubumwe gusa za Amerika. Hari aho twagiye tubona abandi bahanzi benshi ubushize ziheruka muri Canada, babuhuriyeho n'abahanzi benshi nabo bafite ubushake bwo gukora ndetse bashaka ko babona abatunganya umuziki bavuye mu Rwanda babafasha i Burayi. Ni uko tuzagenda tubikora muri Amerika niho dutangiye, ariko n'ahandi tuzagerageza.
Ernest, reka nguhe ijambo rya nyuma ku bifuza kwitabira icyo gikorwa babagiraho gute mu masegonda make cyane, hanyuma dusoze ikiganiro.
Urakoze Edi. Hari nimero turimo gukwirakwiza abantu bashobora guhamagaraho cyangwa se bakayoherezaho ubutumwa, munyemere nayisanga
mu magambo make giravu.
Yes, ya ni nako kagasinyi nyine ko guteranya 1 3 3 6 9 2 6 1 9 5. Ni ukuvuga ni 3 3 6 9 2 5. Nk'uko Clement yabivuze, dufite studio hano muri Texas, ariko abazajya bashaka n'uko tubasanga aho bari tuzahabasanga. Dufite ikipe nini nk'uko yabivuze nanone izajya ibafasha kwandika indirimbo ku batabishoboye, kuzikosora, ndetse nk'uko yanabivuze nanone abashaka gukorana n'abahanzi b'ibyamamare mu Rwanda cyangwa se n'abandi bantu bo mu Rwanda, tuzabafasha kubahuza byose.
Ernest Ugeziwe, Cedric Uwabasinga na Clement Ishimwe, ndabashimiye cyane kubw'akanya mwahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane.
Nshimire namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mwari mudukurikiye, nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC. Mwari kumwe nange Edirwema, basezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.